Download it from my love at music.com.
369.
Mr. 369.
Commander, I'm for bossy. Ella King Coco. Are you Kina liku sengi nchimbi Nikuja amu bozi ni nchimbi Kufika uko izi vani tuleti Hapa ni nkumanya bozi nojaleje Hapa na umanjichi gali jotela Na wanjubo zepa shoni newa vale fotela Distansi, nishkanshi Kuline kembo no chukuka kenkanshi Zai chede munobe atanu kapapiti Sumina njichi gali ensi fuiti Fly, sama yanga na makosi Sini siwa nichi alonga makosi
Shut up.